Stevie.
Confirmation. Na kama eni usu sini mention. Kwa mafala wali to show underation. Confirmation. 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 Na kama eni usu sini mention. Kwa mafala wali to show underation. Confirmation.
Neza piga kamba kumbaya kuliko ya Nyashinski. Juna chora vitu mbaya kilio na Leonardo da Vinci. Tunaivisha track na mastingo ni mbichi. Confirmation na wezani competition konichi. Neza kuwa track tukisaka riziki. Nguvu ya kijana kili kabuda ako 60. Nisha iza mandani juu ya ngori ya resisting. Usi judge mini gwash put the blame on the system. Adrizem kama fish. Tunaga reverse gear. Kyo kwa mic mujisikia gaka Shakespeare. Fully bad, fully east na minafia. Sundo mbono falali kulwa na bandia. Mbo kali sijali nani atakaribia. Mingo champ nikipito na nishangilia. Vidole mbili ndani ambosho tukikaribia. Neleza injili kamubiri walejo Maria.
Confirmation. Na kama eni usu sini mention. Kwa mafala wali to show underation. Confirmation. 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 Na kama eni usu sini mention. Kwa mafala wali to show underation. Confirmation.
Niko kayole na finko na foreign land. Spartican. Madema wili jutu health is better than one. Shura airport mejeza Air Force One. Sikura no mana na kudis kuconfirm. Okuli yangu kasi charge. Alafu siku taji kama siku itaji. Keje badilika gia Roma ka chalice. Na hama na bravi yango ndo iko furnished. Kolimiza oka saliva tumeja kwa hizo riba. Kwa magoshodo tumeja kwa hizo fikra. Kani mzim tunarusha mavidim. Kani bitch tunamsav na ma kofika barista. Bro, badongori nafanyo probation. Chana kwa mbulu joni pia niko station. Mali na wapin so clean kama Dettol. No refund, no compensation buda.
Gwara gwara winch winch, gwara winch winch. Na kulaga shada mina wauzi yaga niche niche. Dara dara that bitch, dara this bitch. Na hesabu ganji kama waria wa isich. Siyes kuwa trust, niko shua. Mjini ni akili, skuje na kifua. Hakuna zabwerere labda kondiko za shua. On the wheels min kadere na majini metambua.
Cold ni kama niligro limuru na tisho. Rap mbo imbele yetu jai kuwa tisho. Wimbo imbo ziko low kama limbo. Maliza mnyonge kuwa rudisha kwa dupo. No turning back kama misiri na ring. Lakini hatu kupanga na iyo CDL na jaza. Album mbili na ma unreleased. Tuko ground na tunazidi kugrow kama seed. Fake bling, wamedungia kwa hizo marils. Kwa ria kidi kumbe dikwara ni real. Fake bling, wamedungia kwa hizo marils. Kwa ria kidi kumbe dikwara ni real. Confirm.
Confirmation. Na kama eni usu sini mention. Kwa mafala wali to show underation. Confirmation. 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 Na kama eni usu sini mention. Kwa mafala wali to show underation. Confirmation. Confirmation.
Stevie.